drama on the bed.
Fanya mpaka ukaondoka na shindwa kuelewa.